music at MightyHighLife.com.
Na-egwu anyị a unu ga-anọ maka mgbe enwude akpụrụ ọbụba onye bụ nwa
ibenaja
Onye nwụdị nwanne ya, ọ gbakarịwa ikpo, onye nwụdị nwanne ya, ọ gbakarịwa ikpo, mbe n'ọjà. Ọwụ ebulu ya bụ na nsogbu bịa dị na anyị ụmụ anụmanụ. Amarozi onye na-achị. Onye bịa, onye ekwu ivesola, na-eme ka o si wa asị ya. Owe bụ ya bụ na nekọtụrụ kpa anọ kata ọmarị gị ọ ga-eme. Owe kpọọ m. Onini onini mebe akwụ ụmụ anụmanụ. Agbasịsị avịa ya chọrọ ime nụ. Owe kpọọ izu ụmụ anụmanụ niile wee zachachachasị aja zuo. Sọsọ nkịta bụ onye anọrọ oge na-eme ibe a niile. Kabancha zachasị albụmụ anụmanụ. wese fa ni even acho legwa ba bu ni acho ze bido tata gaba no nyanwa bu nye ga na chizi obudu ga ni ile enwe wepuzi ọnụ ka ọ bịa si ya na-aka gwagbu n'ife agwa ka mmadụ elu ndị ụmụ ụkwụ ya nọ wee si enwe kpuchi ọnụ wee chụọ achụọ ka ba jide tigbue enwe wee kunie were ọsọ na n'enu je ga ewee si enwe ịlechasị nụ ilelata n'oge ọbụla iji na alelata n'ọnya na ava na ya ọ bụ ụba onye bụ nke a sị ndị ọ bụ ụba onye bụ nwa ya na ọ bụ ụba atụ bụ nke na ọ bụ ụba atụ bụ nke gị tụlụ ya bụ ụtọ na-anekọtụlụ ụba nọ n'obodo achọ mkpa onye nwude nwanne ya ọ na-akarịwa ikpo onye nwude nwanne ya na-agbakarịwa ikpo mbenaja na-agbakarịwa ikpo anekọtụlụ ụba nọ si na ya ga na-achị ụmụ anụmanụ ife ọ merụzi ọwụsasị aka wụsa ụkwụ ọ nwụrụzi ife ọ na-alụ ezigbo ụtụtụ ochebe na bụ ụmụ anụmanụ nke o jidelụ ọ daa tie 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 maka omenye gova niile egwu ọ nwasị nke nwere ọnụ okwu nwakwụ nke na-asị mba egwu anyị na-afọ akụkụ eji wele abata bụ ụmụ anụmanụ onye nke ọbịa bie n'ezigbo ngige chi ụtụtụ oge ụmụ anụmanụ na-eje m akpatasị a na-akpataba jiwe nne m eli n' ụbọchị maka na ka o bido mebe ife o nwezi onye na-apụta n'ife n'ime ụlọ ụtụtụ onye nke gbatala ya n'obi mbọsị ya oje bie jegobe egwu anyị na-abụ nkekwa ọbụrụ na be m ene ka ọ bịa jụbịa ọ bụ ụba onye bụ nke si m ọ bụ ụba onye bụ nwa ya ọ bụ ụba onye bụ nke ajụ ụgha ọ bụ ụba onye bụ nke anụ a nọ n'ịmọrọsị ya ọ bụ ụba ene bụ nwa ya a sị na ọ bụ ụba ene bụ nwa ọsị ya gị nyere ya pụta na-anekọtụrụ ụba nọ nọ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya ọ bụ akarịba ikpo onye nwude nwanne ya ya bụ akarịba ikpo mbenaja anụ nke a mee m azakwa nna m sịkwa na abata ma ọ bụ nye abata na oge ochigalụgwa ụzọ chigalụ anụ nke a mekata mee mme ma ọ na-enukwu isi na ya ma m akpata ve niile dị na bie nke ka nke ebe ọje na m kpatasị na m anyasị ya tie iru tie azu tie aka nni aka ekpe ya kolungungwa ni ne na bi ba ne kwa droba ene ili Abu bonye bumai
menaja
menaja Abu bonye bumai
menaja
menaja Abu bagu bumai
menaja menaja
Abu bagu bumai
menaja
Kigulu ya pota na ne kotruba no 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 boda chomba Onye mude wanne ya
bakariwa
Onye mude wanne ya
ya bakariwa menaja ya bakariwa
If I come make a slow man make a tava, it will be
there.
We love Mosin Kita when you check a seven in Noja when I
come.
Where do you win yas? Kiko would receive it. I cannot talk at a slow man and just in Yanavana. I ended up put a gas here. You must do your address. Kiko is where Or see, you can save any Niger, not and get battalion. You are even in there, no. You are telling any name in with a lady. You fuck up on a name. My come make a tongue and cap lap. It is with routine.
You
will only go to get a mack even in Niger, long rock up and half walk back. Ebe jala lo
Nyaba kariwai
Ika kuliri rane
Nyaba kariwai
Owe si ni ive melu nubunyage wele ya wego lunu Nyafu na nuna akumu anu manu rine
Nyaba kariwai
Owe wele ya go lunu Nataka ole galisi ya nono bie we mwetego Uge jine nyomu akane
Nyaba kariwai
Kona putazi nuzo Kena mili wezu
Nyaba kariwai
Mili we magidemu Keta na nunu ogota
Nyaba kariwai
Manye malu zuzu kunye nanya
Nyaba kariwai
Nunu nini wena ni
Nyaba kariwai Nyaba kariwai Nyaba kariwai
Wepole ya kuna nunu anina na bwadu ni Yego nunu akule honi etimpu ni hirwa nne
Nyaba
kariwai
Nyaba kariwai
Iwe nkaju yubye wena tana bie
Nyaba kariwai
We're not going to have a sinner, Nicola. Never can you
mind.
Honor, good food, come, honor. Dinner alone.
Never can you mind.
I said, I'm getting a dinner alone with you. I can't know. Never can you mind. Never can you
mind.
Look again, my Nicola, but you were not a gaffer.
Never can you
mind. Look over. Get away, could you?
Never can you mind.
We need a new thing. We need a new one. We need a new one. We find a quarter back on the bed.
Never carry away.
Na bato.
Never.
We don't go back. We go away. Na vago.
Never carry away.
I see more bubba nya bumba.
Menaja.
Menaja. Bubba nya bumba.
Menaja. Menaja.
Bubba tu bumba.
Menaja.
Ato gwalia Sina bubatu bumwa
Menaja
Kitulu ya pota Na neko tulupa Nono luboda chomba Onye mude mwane ya
Abakari wae
Onye mude mwane ya
Ya bakari wae Menaja Ya bakari wae
Mobilu gombe sige atu Nina kwalia ivona la atu Wena kwa Olugo na velo, kita na ve ni 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 ni.
Ya bakari vai.
Oluko ga ga fere chacha se ya.
Ya bakari vai.
Kota we. Welo va malak, ma va malak ambodi eji welo na lusi na bie. Na to se ya.
Ya bakari vai.
We kute unye no la.
Ya bakari vai.
Si anya ne kuno.
Ya bakari vai. Ya bakari vai.
Obu na nye mekata. Yana tazi eba anya jiko Yane kuumu waka netebanya Unye abisi amba geje kuna nankaji menka nkeme Awepo unye Sia na mada ada abalivebi anabeni oso Miama nonuna neko trupa Abia toli akwa anya kinipi
Yabakari
vai Weku nye Jebo wabuna ba neko trupa
Yabakari vai Yabakari
vai Unye no funo no nebe kwa na kwa Nezia negu Oji webe na be
Yabakari vai
Na ba neko trupa
Yabakari vai
Aneko trupa
Nchao Nchao
Aneko trupa
Nchao
Mbosiani gawa,
mbosiani gawa.
Onye muda wande ya,
obakari ba.
Onye muda wande ya,
ya bakari ba.
Chao,
ya bakari ba. Obamu nichi.
Ya kemne katazilo.
Ya bakari ba.
Webuli abuna mkite nya da neko trope fo abuna bia na bie chiwa loza na bie manyu ogozi bozi bonya na gru 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 bulisi tini ya neko trope to na na weleze kwa die na akpere tawanya nko akpere tali nya nko lozi bozi bo yoro die fe Wela kana bo hudie nono.
Ya bakari ba.
Weleze nyanya agba. Weplusi aneko trupa weputa ba. Muli alulumani alulumani. Unye nuno nuno ne ba kwa nezi afuna bo. Die bonye bula neko trupa.
Ya bakari ba.
Anguli weju ego. Ye ba nyonye ne ba kwa. Maloko ne mekazi kwa dunye mesi ode kwa numa. Unye we suluzi yangu liwe ima nasi na Mwoke mwala obu mwanye mwala kiko
Uga mne chinti Ya bakari waiko
Uga mne chinti Awebule abona umu anu manu ndi ozobu ndi ono ada bwibeva Amuza na obu mkita tabula neko atropa
Uga mne chinti Ya bakari waiko
Matufa magu wa nkwa buna tinyi sinovia Si ane mwenye meva kasi na nketa tamu
Ya bakari wa
Ana nkito agaba kwa Etu akavanyi nezi wewe loso na ni mofi Umobi lano ndio zobu ndi anada Na imwiri kwa buna ana adabuli adabuli Wesu luze nketa ni unye na angole
Ya bakari wa
Ndi bae Made ewe kwa na
Ya bakari wa
Ono do ono nea Moba kuno bongwela Moba oku anwa niya Wene gosi niye sika Makana kife sini ike Unwe lilife sika lele ane ike Aneko tulukwa
nchao
Aneko tulukwa
nchao
Mbasi anyiga bae
Mbasi anyiga ba
Onye muda wane ya
Obakari bae
Onye muda wane ya
More music at MajaHighLife.com.